tsakay ke wena mang o tla le mang it doesn't matter o tsakay ke wena mang o tla le mang it doesn't matter o tsakay ke wena mang o tla le mang it doesn't matter o tsakay ke wena mang o tla le mang
Quieres lo que la vida y vino, we be there. We be there. Quieres lo que la vida.